Nibaki mzima mpaka hadi leo. Wengi wakacheka,
wengi wakaongea.
Nitabaki tete, sema kama kweli pepe. Nitabaki tete, mzima nitabaki tete.